kun radio sagale americati radion sagale america witata kabaga jimaatat galgal ke sasa lama walakka jal kabaga sasaditi meter bandi demishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba fagof dioda radio satellite nile sati internet in kanen saganta ke nyordo fajirtan dagefato te kenya jalla tamo akamoltan arri kamisa watabaji kudaja barakumalamaf kudaja kalakobs etiopia timmo watabaji sagal barakumalamaf saddet ke sumesan ke sanrani namodandit
tuyur masri jianduratte asum asdabta isa klensira dabanka narchaacha bisa garbe ke satargen babaro tolian sora halake to dorasante
minister odefanno ertra ibsa marsariti saratti basen walitbuinsa deenya kanaratti loltota motumma etiopia dibala ma jesejeda dubihima motumma etiopia ammo waran ertra ofi bakata ture kanubachu yu ndendo jechu ndebike nejira gabasa kenyo duke sati dabanni mirgad alana ma sadarka dunya human rights watch mormi oromia ke sa ratti itta mirgad alama rawata mejjedu lalchise gabasa ballabase jira qondalo ta dabicha ke satokudu bisne jira gabasa waye mormi oromia ke sma kanaratti ka commission mirgad alama etiopia base lalchise tintalo geessa kale sejel qamne sarratu murra wa marafu agatu murse ganta kenya tinolin turajenna dagge fato ta kenya ammodu daf gara soratti debina
da bimirgal man namati film human rights watch waran ethiopia hak sadasa dabretti oromia ke sa nam herir bay dibba furjala fite jechun gabas hara bas ak gabas khanati waran ethiopia nam oromia ke sa herir bay marro heddu qawenad wansila nam herir bay bitne sumalan len himmalan bitne sinejeda human rights watch gabas kan ke sat namidu matkonin ak gabas khanati hage guddan baratot jolle gan khudani saddeti len ke sum jiranejeda kadu matmale akka human rights watch jedutti nam khum khurni hedutti himan namale manafi man hidajira abukato sanillen walargullen dandani jed matillen kolargundan dendu but human rights watch akmutman ethiopia warre degadde isufi namafi telleni malle sanit gafatam gafachu jira mutman ethiopia len tanratti debi kenne odundu but deben akmutman ertrajedutti warani sani lio lola diyo tanerratti loltoot etiopia diblam chaalan fiteejeda tanerratti motumma lamaniyu wanna himachuutti jira motumma etiopia len odu kale keessatti hum nertran lolu dandeetun irrahlaafef neejechun dubbate odu henox magzerif odefanno gargararar gate jira tujube
halellan dirbata darbeejechun wotabajji kud alama barakuma lama af kud aja motumma ehadegin magala ertra nanno corona jedu rattra wotam witata darbe wotabajji kud asadi loltonni wayane heddun umachu dan rawotame jeda ipsimar sariti ministere odefanno ertra ratt matamfame loltonni hadeg bakka duran danga darbani halella trawotan kesa bakachuf dirqamani jeda ipsich akka ipsa sanat halella gara jabina akekasa kana jechun namadibu geggesanin loltonni ehadek ibbalama ol ajjefamani kannen ibbasadi oltan madaniru ministeri communicationi motumma ethiopia obogeta choraddammo kan motumman ertrajet fdb kennani jiran wahil saganta fan amara henok samagzer gafif debi obogeta choradda olin geggesen middan hagame akadakabe akkaibsanif gafatamani akkas jiran
አስፈላጊ ነው ብለና እናምንም ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ነው ክራቱ መናጥናናው ሰው ምስለይለ በዚህ
በርባጭ ሳደጀኔ ነመኑ ሰባባንሳ ነመቱ ዱይጀኔ ነመጀጀበስን ዋንን ቀምኔፍ አከሞቱ ማርትራ ከነጎነ ሰነጎነ እንጀኑ ኤርጋን በርባጭ ሱደርቤጅራ ሆጂኖ ጀተሙን ረቱሬ ሶጀተሜጅራ ኤርጋን ቶክችሰንሙ
ቡጌታቾን አከጀዳኒት አንገውን ኤርትራ ሚጣን ሀገም ያከገየዩ ትልማሙን ደንዳን waraanni baqataa jiru kan ofiifuu bitaa itti gale maal akka uumame hubachuun danda'u jedhan obbo Geetaachoon.
Waraan har'a loltoota mootummaa Suudaan kibbaatii fi warri qawwee tokko magaalaa Raajaa godina haaraa lol jedhan keessatti walaalan irratti nama kurnyi hedduutti dhume. Akka paasteriin mana amantii kaatolikii tokko jedhutti nama 400 ta'utti iyyuu mana amantii isaanii Raajaa jedhanutti baqate. Bulchaan godin suniitii fi bulchoota hedduutti waraan kana baqate Raajaatti galuu jira jedha. akwari lola khani la anar gijadutti warrik awwe kha waraan motummaati walad khuni ni karate so waraan raja khade ege mo birole motumma baafate loltoote dukhe sa tobbaase. Oduiman SPLA Sudan kibajachu brigadier lul rahummo nami heddut dumateen banantun indara loli homaati len injiru hattu samtuutti akkanu maa qawwe namatte tokkose jechun dubbata. Motumman Somalia filannoo dhiyaachaa deemuu jira. Yoo fakkeenya filannoon tun milkaa'u baattammoo akka paarlaamaan isaanii akkumamme jiru kanatti hojii hojjetu arda seera haaraa tokko baafachuu jira. Paarlaamaan murtii tan erga'uun ammoo filannoo hojii sadii keessatti jalqabuuf deemti tun rakkoo keessa seentii jedhee namni hedduun yaadda'uu jira. Filannoon Somalia hojii sadii keessatti bulchoota haaraa silaa filachuuf yaa'uu jirani pirezidaantii haaraallee filachuuf deemuu jirani teessoon mootummaa isaanii Moqadishoo taatumoo gara dhibii jijjiiramtii jedhanii waan hedduu haaraa silaa baafachuuf deemuu jiran biiroolee mootummaa gugurdoollee yayyabuuf yaa'uu jiran silaa akka filannoon tun akkumitti deemtetti adoo karoorisiitiin deemte. Filannoon tun ammallee duratti dabruun ammoo akka warri keessa beeki jedhutti rakkoo guddootti dhufuufaa danda'a. Akka mootummaan Masrii jedhutti xuyyuurri isaanii ji dabre keessa as cophee isaanii dhaban kaan arda caaccabisa garba mediteraaniyaan keessa guurane xuyyuurri Egyptian Air 1804 jedhan kunin Faransaay Paarisii nama 66 fa'ateetiin Kaayirootti deemuu jira eegum kaayeetiin diqqoo tureen duubatti as cophee isaallee dhabanii barbaada bahan. Caaccab qofaa miti sanduuqa odeeffannoo balaa xuyyuurri erga irraa arguuchuu danda'a Black Box jedhanillee argan waan xuyyuurri sun lafaan dhaanillee beekuu danda'an jechuudha. Xuyyuurri Masrii yoo hedduu akkanum lafa dhaa'eetiin nama hedduu tanaan galaafata. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan biyya UAE waraanisaa duulii Yemen dhaqee fi fixatee jechuun labse. Biyyiti tun milishoota islaamummaa mootummaa Yemen fudhachuuf gamgamaan biyyitaan loluu jiran achi baasuuf waraana waraana Saawudii Arabiyaa dabalamteetiin loluu hojjetu bilchooti UAE akka ministeerri isaanii faane nugus isaanii dabale nama hedduu tanirratti dubbii gargaraa kennuutti jira. Gamkhaaniin ammoo oduu tokkotti dabara pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaatii fi itti aanaan isaa Joo Baayiden godina Ameerikaa Filooriidaa dhiyootan namii kaa'imaa itti walitti ba'ee sirbuu jiru keessatti nama fixan maatii isaanii jajjabeessuuf achi dhaqe. Gamkhaaniin ammoo mootummaa Ameerikaa dabalee dhaabbilee dhuunfaatii fi namii hedduun maatii Ameerikaa kaadhiyoo kana godina Filooriidaa namii irraa dhumatan jajjabeessuu jira. Akka gabaasaan VOA oduu tan Filooriidaa nuu erge jedhetti Ameerikaan gamum cufaaniyyuu nama maatiin irraa dhumatan jajjabeessuu jira.
Waajjirri qorannaa federaalaa yookaan FBI'n magaalaa Orlaandoo keessatti kanneen haleellaa mana sirbaa halkanii magaalattii irratti raawwatameen maatiiwwan isaanii dhaban gargaaruuf jecha waaltaa gargaarsaa istaadiyoomii gamas jiru keessatti hundeessee jira. Ogeessonni gorsa kennan kanneen 600 ta'an yeroo isaanii aarsaa gochuudhaan kanneen lubbuun baraaraman maatiif kanneen balaa sanatti utuu birmatanii rifaatu keessa bu'an gargaaruuf waadaa seenaniiru. Bulchaan kutaa Filooriidaa Riik Skaat kaleessa maatiiwwan firoottan jalaa du'aniif kanneen fixiinsa sanarraa oolan daawwachuu isaanii dubbatan.
Kuni faadhumatti haleellaa jaalalleewwan saala walfakkaatu irratti geggeessame. Hawaasa keenya kan Ispaanishii irratti haleellaa geggeessame. Haleellaa Orlaandoo irratti raawwatame. Walumaagalatti haleellaa biyya keenya irratti raawwatame.
Waajjirri bulchiinsa magaalaa Orlaandoo kanneen miidhaan irra ga'e gargaaruuf maallaqa ba'u baasuuf waadaa seenuusaa bulchaan magaalaa Orlaandoo beeksisaniiru. Gargaarsa hanga ammaa walitti qabameen doolaarri biliyoonni 3 qabxii 6 argamuusaa beeksisanii kan Filooriidaa keessatti argamu bakkeen bashannanaa Disney World jedhamu doolaara 1,500 yoo gumaachu baankiin dhuunfaa JP Morgan immoo doolaara 1,500 gumaachuusaa bulchaan magaalaa Orlaandoo Badii Daayir beeksisanii jiran. Aangaa'onni naga eegumsaa haleellaa kanaaf deebii kennuuf tarii miseensota amantii yookaan hawaasa gosoota murtaa'anii irratti doorsisi raawwachuu mala gabaasi jedhu isaan dhaqqabuusaa beeksisaniiru.
Kana sirriitti ibsuun fedha. Dhiittaan mirga namaa raawwatamuu FBI'dhaaf ilaalcha isa duraa kan inni itti kennu sababaa sanyii amantiif saalaatiin doorsisni namarratti raawwatame yoo ta'e qorataa jirra.
Kanneen fixiinsa Orlaandootiin lubbuun isaanii darbeef sirna awwaalchaa geggeessuun qopheettaanu ta'uun ibsameera.
አሜሪካን ጂሻን እንዱበ ፕሬዝዳንት ፍለቹፍ ደምት አማንታና ናማ ለማትፍለኖ ተንረት ወልታፍ ዶናልድ ትራምፕ ኢፊ ሂለሪ ክሊንተን እዲ አከማንታና ድጉን ከነቲ ሂለሪ ክሊንተን እቲ ሀገጉዳን ናማ አርጋቴ ዶናልድ ትራምፕ ዱርጅራ ክሊንተን ጃርቲ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ከዱሪ ቢል ክሊንተን እቲ ኤገሞ ሚኒስተር ሀጃ ለአሜሪካ ታቴ ወጀቹ ጅርቲ ፕሬዝዳንት ዱባርቲ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ታቴ ታጀልቀባ ዮሚልኮፍ ታጀልቀባ ታውፍ ደምት ዶናልድ ትራምፕ አሞ ናማ አሜሪካ ከሰት ዶላር ቢሊዮን ኩዳን ይጫልቀባቹም በከሞ አከማንታና ጅሩ ከነቲ ሂለሪ ክሊንተን እቲ ከሻኒፍ ቀብጢ ጀሃን ዱርጅር ዱመረተሞ ራሽያን አክሎሊ መጋላ ሲሪያ አሌፖ ሐልካን ለማፍጉያ ለማወል ረሃዳባን ሀጃጅ ዱቢታና ዩናይትድ ስቴትስ ኢፊ ፕሬዝዳንት ሲሪያ ባሻር አላሳዲ ዱራንጋ ፈቻባይ ኦዱና ማፍቀብተኑ
ከደጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኮሚሽን ምርገድ አለነማከን ኢትዮጵያ ይሄኛ ከነገባሳ ባሴን ሞርሚዮሮሚያ ከሰት ባቲሌጃፍ ገጌ ሰመን ከነነጀፈመን በተኮፍቶር ባተም ይሰዲ ቆፈጀቹዳን ኒ ጀቹንሳን ያደተማ ሐለ ቱሬ ተዝገበይ ሱራፍተር ካንፊን ፉዳተሜ ከጋግታ እንበይኒፊ ከተውቀቡ ተውሌ ዱበቴጅራ ከነላልቺሴ አዩ ሴራ ከታን ዶክተር ጸጋራርሳ ከሌሳ መልበርን አውስትራሊያ ራ አሶሲሱን ኬኛን ያደተማ ያደሳኒ ከሌሳ ገባብና የሮራ ካንከ ያዳንጭ ተራጀል ቀምና ጃለኒ ቱዱብስ ኩኖ
ገባስኒ ኩን አማ ማልተኤ ገባተ ዱጋ ባሱ ኦዶንተይን ገባተ ዱጋ ውመታ አዋግ ሶባስ ኪጅበ ሞቱማ አከ ዱጋ ቲቲ ሚርካኒስ ኢንስቲትዩሽናል ላይ አነከናተ አከ ኮሚሽኒ ምርገነውማ ወርዶፉፍ ዳበቴ ጥሞ ኩኒ ነመቃኒስ ሲላ አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ተናንዱረ ማልጀቻቱሬ ሞርሚን ኩን ዋን ሚሶማ ፈሸለሱፍ ሞቱማን ተርካንፊ ፉዳቹቱ ኢረጅራ ተርካንፊን ሞ ተርካንፊ ጭማ አከተው በርባቲ ሳዳ ጀቻቱሬ ሚዲያ ላይ አዳዳረት ጋፈስ ነሚጭ ኩን ኮሚሽኒ ምርገነውማ ረቲ ኦጀቱ ከነራ አከ ኦፊሳ ፈጌሱ ሪዛይን አከጎዱ ጋፈቹቱ ንረጀረ አከው መታቲቱ ዲሞክራሲን ጅራቲ ገሩ አማ እነምቹ መከነቱ ካዮ ሞቱማራ ኢትጋፈተሙማ ደብሱ አፍቀበቴ ወንተነ ቁልቁሌቴ ቆረኖ ገጌሲኒ ጀዴ ገባሰ ቆፔሲኒ ጀደኒ አስገዲባን ከነመ ድንቅሲሱ ገባስኒ ኢሳን ቆፔሰን ኩን ፓርላማት ሚሴንሶተ መነመሪ ሰነከይሰቲ ፈጫሜቱሪ ገሩ ማሪንሱን ዮዱሙ ገባስኒ ኩን ሰሳበሜቲ ፉደተሜቲ ኦቦ አባዱላ አፈያኢ መነሙ መሪሰኒ ማልጀዴ ገባስኒ ኩን ዮ ኡመተቲ ገዲለክፈሜ ኡመተ ወልጠብሲሳ ኡመተ ወልትቡሳ ከናፍ ጋዜጤስቶታፍ አኬከቺሰ ወይከን አኬከቺስኒ ኢንኒከን ማሊ ሜ ዋንከነ ኢናፈርሲና ገባሰ ከነ ሰሳባ ጀደን ገባሰ ከነ አኒ በርባዳን ቱሬ ና በርባዳ ሜንጀዴ ኢኒ ሰሳበሜ ሜርጅራ ከንጅሩ አፋኑ መንሳኒቲን ከንሃሳን ሚሴንሶኒ አችኬስ ጅረን ጋፊ ሳንጋፈ ተንፋ ከኑመቱ ጅረመሌ ገባስኒ አችቲ ፈፈጨዬ ቱሬ ሰሳበሜ ጅራ ናንጀደን ዱሪ ተከሱማ ገሩ ከነመ ዲቧማ ኦፒዲዮን አችኬስ ጅርት ኦሮሞ ተኩን ኢሳን ኬሳ ነመ ቶኮ ነመ ዱቤ ጅሎ ጀደሙ ቶኮ ኢሱመቱ ጋፊ ተከ ጋፊ የርቱ ወይ ጋፈት የደን ጀሪ ወረ ናኖ አማራ ራዱፌ ገሩ ገባሰ ዋን ቅማንት ረቲ ገባፈሜ ከነረቲ ጋፈቻቱረኒ ሞርማቱረኒ ዱመረቲሞ ሚሰንሶት ኩደንታን ገሬንኩን አብስቴን ጎደን እኑት እንደገሩ ፉደተ መንቀቡ ገባስኒ ኩንጀደኒ ዲደን ኩኒ ሁንዲ ኦዶጅሩ ሪፖርቲቺ እንገጥይፈም ሪፖርቲቺ ተንበሬፈሜ ገሩ ኡመተቲ ገጥይፈሙቱ ኢረጅረ ኦዶ ኮሚሽኒቺ ወለበቴ ፌስቡክ ፔጅ ረሳኒ ረቲ ገጥይሱ ሲላ ሪፖርቲ ሳኒ ዌብሳይቲ ረቲን ባሱ ሲላ
ገሩ አይጋር ንጅሩ ማለት
ሰመሪ ወይቲ ከናፍ አኒ አተነ መሰይራት ኮት ኩኒ ገባሰ ሲሪኒቲ ገባሱ መኮሚሽኒች አከ ኢጀኖ ሳኒ ተ ካን ኢቲኒፍ ሰመለ አከ ገባሰ ሲሪ ተት አኒ ኢላሉን
አዱኛን ከናተ ምትላለ ጀት
እጋ ሂዩማን ራይትስ ዎች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳቦኒን ምርገነሙ ማረቴ ወጀታን ባየን ዋንከን ወርዶ ፋቱራኒ ሪፖርቲስ የሮ የሮ ዳን በባሳት ትረኒ አመሞ ጉያ ለማን ከነከይሰቲ ኢምባጅ እንያዳ ጋፈስ ላለካ ዋንሳን ጀደን ገሩ አኒ አከሴራቲት ዮ tarkaanfiin tokko seeraan ala fudhatame walgitaa hin barbaachisaa jettee assees gochuu hin dandeessu. Ajajni federal intervention mirkaneessu hin baane, labsiin yeroo hatattamaa hin baane, akka seeraatitti kuni barbaachisaadha jedhamee mana mariitti irratti hin mari'anne yoo barbaachisimoo tarkaanfii eenyu akka fudhatu kanas hin ibsine tarkaanfii ammam akka fudhatu. In fact otuu akka seeraatitti tarkaanfii fudhataniyyuu akka seeraatitti yoo dubbanne nama ajjeesuun nama torchar gochuun barbaachisaa hin ta'u yoomiyyuu. Amma gabaasa kana keessatti wanti bade maali? Namoolii kumaataman hidhaman kana hin ibsu. Waan tokko iyyuu hin jedhu. Namooliin sun eessa jiru? Maalirra jiru? Manni hidhaa sunii maal fakkaata? Kanas hin ibsu. Kun hundi ifa ba'uu qaba. Isaan kanan goone wanti isaan godhan dhugaa uummanni qabu, haqa uummanni qabu awwaalanii dhugaa mootummaan dhugaadha jedhee gadi baasu akka ittiin gaafatamne godhu kanuma baasan. Kanaan dura muummichi ministeeraa biyyattii gadi ba'eeti rakkoon uumame kun nu gaddisiisa. Rakkoon kun kan uumame waan bulchiinsa gaarii dhabameef, waan uummanni rakkateef, bulchiinsa nagaa hin qabneef kana kanaaf uumame jechaa garuu san jedhanii yoo fixan kan tarkaanfiin fudhatame gitaa barbaachisaadha jedhaniiti fixan dhumarratti. Kun sirriidha jedheen yaaduan.
Garuu asirratti Dr. Tsaggaa'ee seera yeroo hatattamaa labsii paarlaamaa innis hin jettan heera mootummaarra jira?
Yes, heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata lakkoofsa 93 irratti kun ibsamee jira. Hojiirra noolle. Har'a callaa miti gaafuma hundaayyuu gaafa rakkoon uumame gaafa aangoon isaanii rakkoo keessa seenee gaafa mootummaan kun hin kufa jedhanii yaadan akkanumaan qawwee isaanii butatanii gadi ba'u malee akka seeraatitti wanti isaan hojjetan wanti tokko hin jiru. Silaa akkaataan seeraan itti deemamu hin jira ture. Odumoo kana godhaniyyuu mirga lubbuun jiraachuun yoomiyyuu yoo ta'e cabuun qabu namni ajjeefamuu hin qabu jechuudha. Torchar godhamuu hin qabu. Kun seeraan barreeffamee jira kun. Diskirimineet godhamuu hin qabu jedha. Gaafa labsii yeroo hatattamaa baaftee itti deemtuyyuu kana gochuun hin dandeessu. Rakkateetuma yoo kunis uumame mana murtiititti yoo fudhamtee deemtu gaafas maal jettaa? Kuni proportionaalii ture walgita ture jettee itti deemta. Kuni akkaataan seerri biyyattii tokko keessatti itti deemamu qabu sila. Amma wanti deemaa jiru hundisaa seeraan akka ta'e ifa. Mootummaan kan godhuu qabu ammas koree miseensota walaba ta'an itti bobbaasanii ammas qulqulleessutu isaanirra jira. International Observers. Tajaajiltoota garee mirga dhala namaa Addis Ababa kan jiran kan African Union fa'a kana kanas keessa buuftee akkuma taasifamanii to'atanii mootummaanis miseensota isaan ittiin amanan warri mormituunis miseensota isaan itti amanan kana walitti baasanii sirriitti akka qulqullaa'ee uummataafis ibsamee uummannis dhugaa isaanii wajjin akka jiraatan namooliin immoo seeraan ala nama ajjeesan uummata shiroo keessan warri kunis immoo itti gaafatamummaa fudhatanii akka biyyaatiitti akka deemnu kanatu godhamuutu irra jiraan jedhee yaada. Garuu mootummaan kun kana godha jedhee yaada.
Dr. Tsaggaa'ee Araarsaa deebinaa laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii dhalanne.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'aa jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda 1:50 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan si nafeera.
Kode garo bara mata si mara do kadu gara
gara si bara
daki
mata si mara do kadu gara
o fe badara
gara si bara mata si mara do kadu gara
iria antara
gara si bara
daki
mata si mara do kadu gara
nande ma jatus demi pagadu Bafana bu anolani
bu anolani
ro ro na matus didi jabadu garan abafana du ti du anolani
du anolani
e ganole
rande si du yajone
du ti nole
rande si du yajone
e ganole
rande si du yajone
du ti nole
rande si du yajone
Haacaaluu Hundeessaa Walleessaa kanaaf guddaan galasoo sadda dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch eega mormiin Oromiyaa keessatti jalqabe as yeroo adda addaa gabaasaa baasaa ture. Arras gabaasaa bal'aa baaseen humnoonni nageenyaa Itoophiyaa yeroo mormiin Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeeffametti sadaasa bara 2015 irraa jalqabee jechuudha namoota 400 ol ajjeesan kanneen kuma kunnaan lakkaa'aman immoo mana dhaatti darban jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasni bal'aan kun gabaasaa komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa guyyoota xiqqoo dura baaserraa adda addummaa guddaa qaba. Gabaasaa kana ilaalchisee Tigisti Gammee Human Rights Watchitti qorataa akka ta'e Felix Horn bal'inaan asoobsistee jirti. Gama mootummaa Itoophiyaa irraa immoo gabaasaan keenya Noksan Magzer ministara Communication Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbisee jira. Tigistitu walitti qabee dhiyeessaa kunooti.
Human Rights Watch dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu gabaasa bal'aa mormii Oromiyaa ilaalchisee har'a baase mata duree tarkaanfii gara jabinaa mormii ukkaamsuu ajjeecha fiidhaa. Deebii mootummaan Itoophiyaa mormii Oromooti kenne jedhu jalatti akkamitti mootummaan Itoophiyaa sochii mormii Oromiyaa ukkaamsuudhaa humna barbaachisaan turre akka fayyadame baay'ina namoota mormii Oromiyaa irratti lubbuun darbee baay'ina namoota hidhamanii akkasumas jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa san booda dhufe gadi fageenyaan tarreessa. Gabaasni fuula 61 qabu kun mootummaan Itoophiyaa mala namni odeeffannoo akka hin arganne fi odeeffannoo akka waliin dabarsine gufuu ta'u hojiirra oolchuusaa dhaabbanni isaanii qorannoodhaan mirkaneeffachuu agarsiisa. Kana malees humnoonni nageenyaa rasaasa fayyadamuudhaan deddeebi'anii namoonni akka walitti hin qabamne gochuudhaan mormii tokko irratti hooxinnaati nama tokko yookiin sanii ol ajjeesuudhaan ji'oota xinnoo keessatti mormitoota dhibbaan lakkaawwaman galaafataniirus jedha. Gabaasni Human Rights Watch kun gabaasa torban kana komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa hanteechuun isaa achuma Itoophiyaa ta'e. Dhimma mormii Oromiyaa irratti gabaasa waliigalaati jedhee baaseen addaan goraadha. Komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa tarkaanfiin humnoonni mootummaa mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture dubbata. Dabalees lakkoofsi namoota mormii irratti lubbuun darbee gara 173 ta'uu mirkaneeffadheera jedha. Felix Horn Human Rights Watchitti qorataa dhimmoota Itoophiyaatii fi Eertiraati. Qorannoo gabaasa haaraa dhaabni isaanii baase kanarrattis adda dureedhaan hirmaateera. Waa'ee gabaasichaa fi haala Oromiyaa yeroo ammaa ilaalchisee Felix haasofsiiseera. Gaafin dura isa gaafadhes mata duree afaan Ingiliziitiin gabaasichaa fayyadaman Such a Brutal Crackdown han jedhu gara afaan Oromootti deebisne tarkaanfii gara jabinaa akkanaa akka jechuuti. Maaliif mata duree kana filattaniin jedheen innis.
Well, one of the things that continually came up in the people that I interviewed is that while arrests
Wanni tokkichi namoonni Oromiyaa irraa dubbisne baay'een isaanii deddeebisanii dubbatan gochaan ammeenyaa humnoota mootummaa Oromiyaa keessatti waan haaraa miti. Garuu wanni haaraan baay'ina namoota mormii kanarratti gochaan ammeenyaa irratti raawwatameeti jedhu kan maatii ofiif ollaa ofii keessaa namni jalaan miidhamne hin jiru. Anumti mataan kiyyeeyyuu baay'ina namoota humna mootummaa Itoophiyaatiin miidhaan irratti raawwatameen dhibameen jira.
Akkuma beekamu Human Rights Watch Itoophiyaa keessaa waajjiran qabu. Qorattoonni dhaabbata kanaas biyyattii seenanii hojjechuun in eeyyamamuuf. Halaala ta'anii odeeffannoo argachuun fi hojii hojjechuun in ulfaatu jedheen gaafadhe Felix. Innis.
Dhugaa sitti himuudhaaf odeeffannoo argame kana walitti qabuun faaraan ulfaataadha. Haa ta'u malee eega fedhiin dandeettiif ogummaan isaa jiraate miidhaa dhala namaa irra ga'u kana qulqulleeffachuun inuma danda'ama. Miidiyaa hawaasummaan fayyadamuun biyyattii keessatti baratamaa dhufuun teekniikiin gahaan namoonni akkaataan sodaachisneen namoota biyya keessa jiranitti dubbisan jiraachuun
akkasumas namoota dhiheenya Itiyoophiyaa gad dhiisanii bahan dubbisuu danda'uun keenya odeeffannoo kuufachuu nu dandeessisee jira. Silaatoo danda'ame achuma deemnee hojjennayyuu. Dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in biyyattii keessa jiranis kana gochuu ni danda'u ture. Mootummaan Itiyoophiyaa garuu kana hin eeyyamu.
Gabaasni Human Rights Watch har'a bahe kun bara 2015 ji'a sadaasaa keessa qabee amma dhiheenya kanaatti Oromiyaa keessatti mormiin gara 500 ta'u geggeeffamuusaa agarsiisa. Mormiiwwan kana keessa baay'ee irratti humnoonni mootummaa gara jabinaan hiriirtota irratti dhukaasa bananiiru jedha. Gaafin itti aanee Filiks gaafadhe mootummaan Itiyoophiyaa gabaasa dhaabbanni keessanis ta'ee dhaabbilee mirga dhala namaa irratti hojjetan kaan kana dura baasan fudhatama dhabsiisa ture. Sababni isaa immoo kiiloomeetirii kumaan lakkaa'amu fagaatanii ta'anii waan biyya keenya keessatti ta'u beekuun hin danda'amu han jedhu. Deebii mootummaa Itiyoophiyaa kana dura akkamitti ilaaltaa ammao deebii akkamii eegda han jedhu ture.
There's always ways to get this type of information. I mean, if you were going to research any sort of topic around a protest.
Odeeffannoo akkana argachuudhaaf malli numa jira. Mormii Oromiyaa keessaa wal qabatee mata duree fedhe irratti qorannoo gochuu yoo barbaadde dura warra waan kana jaan arge warra tarkaanfii nammeenyaa kun irratti fudhatame dubbisuutu sirra jira. Nuyis namoota akkanaa 125 wajjin bal'inaan haasofne. Namoonni 300 kabiraan immoo yeroo gabaabaadhaaf waan argan ragaan ubaanii jiru. Odeeffannoo namoota kanarraa arganneen egaa miidhaa fi akkaataa humnoonni mootummaa itti dararaa geggeessan beekuu dandeenye jirra. Akkaataa mootummaan Itiyoophiyaa gabaasaa keenyas ta'e kadhaabota kabiroo itti ilaalu waan na gaafatte immoo isaan yeroo hundumaa wanuma wal fakkaataa dubbatu gabaasaa keenya fudhatama dhabsiisu. Gabaasicha akkaataatti hojjetameef odeeffannoo nu arganne irratti hunda'anii osoo bal'inaan qeeqani gaarii ture. Garuu kana waan hin gooneef waan mootummaan Itiyoophiyaa jedhu kan baay'ee nu hubbus kan baay'ee nu fayyadus miti.
Gabaasa Human Rights Watch kana laalchisee har'a gabaasaan sagalee raadiyoo Ameerikaa Henook Sammaagzaabeer ministeera dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbiseera. Obbo Getaachoon akkana jedha.
Human Rights Watch የቁጥር ኮንሰፕት ምን ያክል የተምታታ እንደሆነ ብቻ ነው መግለጽ የምፈልገው ቁጥሩ ከዛ በታች እንደሆነ
ሂዩማን ራይትስ ዋች አካታን ለኮብሰት ፈየደመን አከጀላ ወልጠይ ቆፈን ዱበቹ በርባዳ ኮሚሽን ምርገል አነናማ ኢትዮጵያ ለኮብስ ነመዱኤ ሰኒ ገርተው ለፈካዬ ጅራ ከን ነድበሞ ጃ ሰዳሳ ኬሳ ነምን ገረድ በፉሪ ሞርሚ ኦሮሚያ ረቲ ዱዌ ረጀዴ አረስ ለኮብሱ መከነ ኬኑሳቲ yeroo baay'ee lakkoofsa ol kaasanii himachuun beekaman.
Karaa biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa odoo tarkaanfiin fudhatamin ta'ee miidhaa kana caalutu dhaqqabaa jedha. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan madaalawaa fi barbaachisaa akka ture deddeebi'ee dubbata. Gabaasni qorannoo irratti hundaa'e jedhee Human Rights Watch baase kunoo kana deeggaraa laata? Felix.
No, not at all. I mean, we researched as much as we were able to the acts of violence that were committed.
Lucky amma dandametti namoonni mormii irratti hirmaatan hokkara geggeessuuf dhiisuu isaanii gar fageenyaan qorannee jirra. Bakka muraasatti waan akkasii ni jira. Waan akka dhagaa waajjira bulchiisa mootummaa fi qabeenyaa dhuunfaa akka lafa qonnaa gurguddaa fa'aa irratti darbachuu amma tokko meeshaalee saamuu fi poolisiitti dhagaa darbachuu fa'aa jechuudha. Walumaagalatti garuu mormiiwwan Oromiyaa keessatti geggeessaman karaa nagaatiin kan geggeessamani. Waanuma fedhes ta'u mormitoota keessattuu dargaggoota harka duwwaa hiriira ba'anitti dhukaasa banuudhaaf sababaan amansiisan hin jiru. Hiriira mormii tokkoof lama miti. Hiriirawwan godhaman baay'ee irratti humnoonni mootummaa tarkaaffii humnaa fudhachuu isaanii agarsiisa qorannoon keenya.
Gabaasa Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaatii fi Gabaasa Human Rights Watch wal bira qabnee hoolaalle addaan goraadha. Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa mormii Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii gara 173 jedha. San keessa immoo 28 humnoota mootummaa ta'uu agarsiisa. Dabalatees tarkaanfiin humnoonni mootummaa hiriira mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture mirkaneessa. Human Rights Watch karaa isaatiin baay'inni lubbuu mormii Oromiyaa irratti badee gara 400 olii ta'uusaa mul'isa. Kana malees humnoonni mootummaa namoota karaa nagaa maaster pilaanii Finfinnee akkasumas roorroo bara dheeraa uummanni Oromoo qabu ibsachuudhaaf hiriira bahe irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachuu tarreessa. Kana laalchisee Filiks Hoorn fi ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itiyoophiyaa Getaachoo Raddaan waan jedhan qaban. Kutaa lammataa sagantaa kanaa keessatti lachuu boru qabadhee dhiyaadha.
Radioon Sagale America galgala keessa saalamaa walakkaa jalqabee aagaa 3tti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boodutti walitti deemina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.